kachika karuanyisa enguzi mumakago wa president aka State House Anti-Corruption Unity kagombi obwala mu bakungu ba government babiri abagambibwa okubulankanya ensimbi ezali n'okukola oluguudo. Abakwatiddwa kuliko akulira emirimu mu disitulikiti ye Kamuli mu kibinasa saka akulira ebyensimbi mu disitulikiti eyo Kifuse Alex. Okusinziira ku Anti-Corruption Unity, bano babulankanya ensimbi ezisoba mu bukadde olukaaga nga zaalina okuddaabiriza enguudo ez'enjawulo mu disitulikiti ye Kamuli. Kigambibwa kipano baliko ensimbi ze baafulumya nga tebayise mu mitendera mituufu nezikozesebwa mu kuddaabiriza oluguudo olwa Namayongo Kisozi Road. Abakulu bano abakwatiddwa era ku nsimbi zezimu bakkiriza kusasulweko Raven Knights ne Toto Uganda saka ebitongole ebirala kyokka ng'ebitongole ebyo birumirizibwa okukola emirimu mu ngeri ekontana n'amateeka. Abakulu mu kakiiko kano bategeezezza Kyabasa nti abagombeddwamu obwala bagenda kutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe emisango omuli okukozesa obubi ensimbi za gavumenti.